Hasso Boy Music Promotion.
Oh na na na, Shadrach, hallelujah. Senalinga sirina yamba, kawulichenkola aliba sekerera. Ne wano weni abati katonda, anzeje muziki sana teka mochitangala. Chovola bamusiza, amina. Amina. Chovola bamutenda, amina. Amina. Chovola bamusiza, amina. Amina. Chovola bamutenda, amina. Amina. Mukama saba, okulembere nga wembuze. Era nkusaba omukono gwo okunwaninga omulabe tatotanonya emisana n'ekiro ampiga gwe komanda tawangulwa nwanira kusaba nwanira na buli kye nakusobya nze saasira wano wentuuse kwetaga omukono gwo ngwetaga kwata ku mukono Yesu
yelele yelele yelele
kwata mukono wa
Mukama osani dosani dosani
yawe
sirina yamba nga buli kyenkola bali bansekerera tewano wendi abadde katonda eyanze kyamunzikiza ateka mu kitangala kyovola bamusinza nga mutenda kyovola bamugulumiza owekitiibwa
amina
kyovola bamwebaza
amina
kyovola bamusinza
amina
mutenda
amina
kyovola bamusinza
Promoter comments up road 256.